fixi vampire. Uganda tutwala wa ebintu byeka na mebeyi. Economy nyingi walayi. Uganda tutwala wa people started to cry. Uganda yafe yabamya musayi. Uganda tutwala wa ebintu byeka na mebeyi. Economy nyingi walayi. Uganda tutwala wa people started to cry. Uganda yafe yabamya musayi. Uganda tutwala wa buli omwa kutekutama balina bingi ebibaluma mu malwaliro temukyali ddagala. Masomero ga government nago mukusasula omusolo nagwenu mungi nyo. Ebintu mu Uganda tebi chagulika. Omuntu wa wansi wa nombu tachabali wa mazima chifa bavu tukoze tutya. Mu Uganda tetu chasituka. Government techa tumanyi. Basubi zangudo na yete bazilima. Yogere chakutuka kutumanyi. Uganda tutwala wa ebintu byeka na mebeyi. Economy nyingi walayi. Uganda tutwala wa people started to cry. Uganda yafe yabamya musayi. Uganda tutwala wa ebintu byeka na mebeyi. Economy nyingi walayi. Uganda tutwala wa people started to cry. Uganda yafe yabamya musayi. Mukwabya ekwanga mutulugunya bana Uganda tukwaba tusula kumbala zino ekyokulya kukifuna lubeera lutalo omulimu gwabula ebife binene bana babagaga bebabirimu omwafu akola atya abeko obulungi guno mulanga wa muntu wa wansi gavumenti yamba naffe tubeko obulungi tuleme kweko mbabalala. Uganda tutwala wa ebintu byeka na mebeyi. Economy nyingi walayi. Uganda tutwala wa people started to cry. Uganda yafe yabamya musayi. Uganda tutwala wa ebintu byeka na mebeyi. Economy nyingi walayi. Uganda tutwala wa people started to cry. Uganda yafe yabamya musayi. Yenze afixi vampire. Eti boyzi music empire. Chris Pulong baby tibi. Bintu vya Uganda nze bisu seko. Chevola vambagami mchusemu. Mchusemu.